which we wandered till we reached a bubbly spring. The night grew very quiet as we stood there. He lifted up his visor and he turned to me and he began to sing.
Whoa, 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 wh Thank you.